Mesiya ngaloko kungani ongingeze kodwa ngithi makwande 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 hawu makwande makwande ngikukhangetolo iyabulela Mesiya ngikukhangetolo iyabulela Mesiya siyali baba si kamala siyali baba oyo ekamalako yo yo tiko sama tenya pule we naloko kungane minya pule naloko kungane naloko kungane tiko sama tenya pule la naloko kungane minya pule la tiko sama tenya pule
Tell me, Lewina, when I teach about.